abana kirwadde kya yero kino kiremo bazisa ofuna ne ready ayomyuka maso kirwadde kya yero tetukiwagaku sebo kyagula nyigira tugema abana kirwadde kya yero kino kiremo bazisa ofuna ne ready ayomyuka maso kirwadde kya yero tetukiwagaku kyasuka mu bakadde ne kibamu enviiri kizemba vubuka kibagoyo kamara ensobi yali yawali mu kugaba kadi zitwawa abaana bagende basome egindi si buli aseka atyabeera munnaffe kitegeere mu baana wafunamu ebyana gye mvudde nkwita tugema ate bano kutaamu eddako balemu olwala omanye ku ssomero gye tuteeka abaana ne bannyini ndwadde zino gye bateeka abaabwe ekirwadde kya yero bwe kikukwata kiti komera amalala otambula ozimba nasoma ne basiri ng'alina waaka kale ku ssomero tumwesiimye sokkamala ekirwadde kyamukwata yakeera aduula nga bw'omugamba kawoza kimu twateera embundu waliwo omuvubuka baddakuza emyaka ng'abamutenda amagezi ekamu yamanyi maafi nedi masita yamulondako ku bavayisi buye watali akulira abaana ekirwadde kyamukwata atandisa okkenina namusanze mu masaka ng'atambula azunga ayeyina ekifuba nga mumutenda ensi kyo ginoonya naye tekyalabika waliwo eyayita omugala tiyewaffe aha kino ekirwadde kirumba natuse mukimanye kabonero ewaffe ng'omugala tiyakyamumala amaanyi ayogera ebigambo tebikyakwatagana oluusi ayogera nga tebikyayetuka omugala tiyakyamukwata wansi eno ne mukutambula atambula wenyera nabaddeko mu bbaala gye tunywera enguuli omutamivu n'amutamukiraawo walya 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 sibu kyagula nyigira tugema abaana kirwadde kya yero kino kiremu bazisa ofunda ne ready ayomyuka amaaso kirwadde kya yero tetukiwagaku sebu kyagula nyigira tugema abaana kirwadde kya yero kino kiremu bazisa funda ne ready ayomyuka amaaso ekirwadde kya yero tetukiwagaku sebu kyagula nyengema y'omulundi guno kitandikire Masaka ne Bukoto South abalwadde baayo banafu ba biwanga betunaabalaga jjalira bandisiiga abaana kuba ne betwali twesiga munno ba dokita ekirwadde kyabakwata bakene natulaba tekiri abantu bokka mulino kimanye bwekikwata ebirime n'ebbeeyi ebeegwa enguudo za Uganda kiri ssembo mufu ekirwadde kya yero ebyenjigiriza ebyo kibisensedde omwana zaala mwana munne emyaka 13 ebyobulamu ebyokyabyeŋŋanga kabaka kwe kusituka gyataasa ensi eno senga si kabaka wa Buganda bannange nalubiri ne mukenenya byandimazeewo ensi eno oba okubula kuno mba muvunaana tujuna nina omusajja kwennoonya endwadde yagireeteddo tukinye etyo kuba bwe mugobanavaawo endwadde ya yero eno mbangiri nnyo kunfeete gwate yeesibye kubwannyinimu enensi agifuddeye bantu abamazeeko eddembe abakozesa ebitajjudde gwate akusendawo obeera n'akulemesa nekyonoolya abaana abatabazinzeeko abalemesa emisomo omwana alekererwa okusoma n'asaanawo okukola mu bbaala olw'essente omusawo alerekerera akutuka n'adda buyeekoonya akagero olw'okuba alina ssente poliisi yagiwambye nnyo agikozesa ebitasaana mu nsi eno owa poliisi alekerera eyabbi n'adda ku yawabi ate n'amusiba olwa ssente bannange gira tugema abaana kirwadde kya yero kino kiremu bazisa ofunda ne ready ayomyuka amaaso kirwadde kya yero tetukiwagaku sebu kyagula nyigira tugema abaana kirwadde kya yero kino kiremu bazisa ofunda ne ready ayomyuka amaaso ekirwadde kya yero tetukiwagaku kabona katongole yasaba mutwalekerwe ngo nga mukyala waasulirira ate wakisojjukira yatuuka mu ddwaliro awo n'ajjayo ssente nazibala nazisimba dokita dokita yamuddamu nkola sikyabanja kyeva namubuuza katongole ateeso byaŋŋamba mafuta ga dokita bannange ba MOP bo banywa ga kaadi dokita ye n'abulwaga mutuuse erwengo kyatuuse ku bayimbi embeera ekalubi tukanya kusanyusa bo bafune ssente ebbaluwa ye naggulu okugijjayo ssente arabiso kusaininga senti Dipisi bomutuka kwa senti Chokane osi ayagala senti Wecha zanga yeya nda zamanya Musiri ampapule wange njagala senti Mubadiri dani fizi watata Awatali zero balance ndongo tere jibuba Machari yaunga kanse tuse Imeleza drive fetu wakala senti Chokango wane marima bali ataye Wendo nge tebili mazo kusaba senti Tuandi kubye bloka tufune fizi wabara Nimi Uganda eno chiche mutasoroza mwe Omasajja kwe nagambi okubaba nangi Wabu ya musajja wambi enseno Echirwadde cha yero olwa senga wano Echireta wafa amala wenseno Kone nguzo lababu bazeyo Nyeze mu Uganda yoye wali ebyaffe Kaleba na Uganda tusitula amanyi Tulwanyisa ekirwadde cha yero chive wafe Butuna chikuba nguzo yo Ajja kukwata bwafu badde wabwe Engombo za gundi yalidde ebisatu Zigenda kukoma utunyumirwe enseno Wamacha kulanyigira tugema abaana Kirwadde cha yero ekyo kiremu mbazisa Engombo za gundi yalidde ebisatu Zigenda kukoma utunyumirwe enseno Kansala wakachiri tawuni kansu Kawoya swaibu kiroke mabeyo Producer refulani owangi Tulwanyisa kirwadde cha yero kive wafe Manager nigga gwe Tobiasi Tambuza akayimba akabone gwanga Ojja kuboke myebanji ekirwadde kino Aha Manager Simplex Namba Charles Tulwanyisa kirwadde cha yero kive butu Director Nicholas Seninde Tulwanyisa kirwadde cha yero ekasangati Bili abiri mu mukago ojja kugwa meya Ekirwadde cha yero tukiwagavu Jaja wa mwea na mukama wange Kutula diru wakayimba kawone kwanga